Meh.
And beats music.
Vanona chongo.
Diga pongo me.
On it.
Mweza siwa ju.
The mix.
Mwaminda lomba kwa jula miriango.
Dajangwa kusegwa.
Alwa nivandiru wana mebo bahula.
Dajangwa kusegwa.
Mwaminda lomba kwa jula miriango.
Dajangwa kusegwa.
Alwa nivandiru wana mebo bahula.
Dajangwa kusegwa.
Cha please. Mi bambi liba wana ngani di persons. It's the gift and the case. The things we chase. We pray for the best. Prepared for the worst. Guy finger nile so ni sinifu nufelu kates.
Daya mbaka bine mu market. Anka laba seka ni pimi sasa fumusa cheti. Anka laba seka bine ya baba na masheti. Anka laba seka tikapisha ati ni maseti. Honga seke no seka mwaminda lomba kujula matozi. Halahwa magozi handi kuntikali zine alozi. Kue ni pukuteni misozi. Ahula banjiru wana bamungaba. Muba njiri dende gomba papuaba. Ndiri mtu wa ndime jilababa. Ndia wakaba huya kapa popo hapa. Mkela guli jinda galubiha. Muji hundaka tenda galudia. Humba jinda jitame po kuluvira. Hilu bono nda jarame kuluvira. Baile kundisega nde mujangu. Ndali seni po dali sabe nangu. Ni machita kiva pwine penangu. Bandali seni munjira hinangu. Mwaminda lomba kujula miriango.
Dajangwa kusegwa.
Alwa nivandiru wana mebo bahula.
Dajangwa kusegwa.
Mwaminda lomba kujula miriango.
Dajangwa kusegwa.
Alwa nivandiru wana mebo bahula.
Dajangwa kusegwa.
Cha please. Mi bambi liba wana ngani di persons. It's the gift and the case. The things we chase. We pray for the best. Prepared for the worst. Guy finger nile so nesa nifunu foru kates.
All my friends are doing better. Kumila neba. How come if you kulo ni wala wala. Mutu wa beba. Nina matem. Nga kuko medega. It's like palo pacholo tinabwela mkosa kila cheda. Rolling avana wa sangoma. Guri sakulima customer. Still pushing batina mizila titina koma. Sound ina shoma. Mafloat ina soma. Apangani kudana ngani na vene azo. Wani matana. Mpama. Bosi nkima na bama chama. Nine pamu sana. Kakufikila wa shama. Fisa mavesu to punchline dino slanga. Anona chongo baka chumpila mwani banga.
Mwaminda lomba kwa jula miriango.
Dajangwa kusegwa.
Alwa nivandiru wana mebo bahula.
Dajangwa kusegwa.
Mwaminda lomba kwa jula miriango.
Dajangwa kusegwa.
Alwa nivandiru wana mebo bahula.
Dajangwa kusegwa.
Cha please. Mi bambi liba wana ngani di persons. It's the gift and the case. The things we chase. We pray for the best. Prepared for the worst. Guy finger nile so ni sinifu nufelu kates.
Vinched Diva King, Chuvasati How, Cross Money Mono TC, Star Boy Web, Sparks Mother Book, GS Mother Book, The Book,
MM Beats Music.